Yeah, love bila commitment. Badai, uchesa sana mtima. Hini yangu, bidai, total. You've already confused me. Ukini acha mata, you mess me. Ati halafu badai, niki call sim yako na shika badai. Ata haraka, nisha kupata, nonyeshe mapenzi, ni kuendeshe nivo data. Wako, moyo wangu, na pia fikra zangu, umesha zitawala kwa kwestioni mengine. Njoo kwangu, njoo nitulize, staka ya mapenzi ya geuke donda kwangu. Njoo kwangu, njoo nitulize, staka ya mapenzi ya geuke donda kwangu. Ya hapa saa maybe badai, ati baby badai. After hapa saa maybe badai, eti sometimes me I feel like kissing, sometimes me I feel like hugging. Here in your time me usafa sana juicy. Me yako nikikoli badai. After hapa saa maybe badai. Ati baby badai. After hapa saa maybe badai. Ati baby badai. After hapa saa maybe badai. Ati baby badai. After hapa saa maybe badai. Ati sijelewi kwa kila nachofanya, mawazo kwangu tele, unanichanganya. Kila kitu nafanya kupa raha, lakini kila siku nina huzuni sina raha. Kila siku sina wakucheka naye, sina wakucheza naye. Kama jagwa siwezi rudi nyuma, nataka kuwa nawe kila siku tupepe. After hapa saa maybe badai, ati baby badai. After hapa saa maybe badai, ati baby badai. After hapa saa maybe.